Some are being intimidated, they are being coerced, they are being threatened. Oh, if you call for unity, you shall not have projects. The most important unity ni ile ya raia. Sisi tunaungana tupange mambo yetu. Bwana Stephen Kalonzo Musyoka, unganisha watu yako. Mzee Raila Odinga, unganisha watu yako. President William Ruto, unganisha watu yako. Kila mtu aunganishe watu yake. Alafu Kenya yote tulete pamoja tuungane.
Na watu wengi sisi 100% tumelose confidence na hii serikali. Sisi tuna regret kuchagua Mheshimiwa William Ruto kama president wetu. Tukienda 2027, mwito wa watu wa street, mimi nikiwa kwa street, ni kitu moja. Sisi tukue na candidate mmoja kwa kiti ya president ambaye atanegotiate na wale wengine kama Mheshimiwa Kalonzo Musyoka.
Hatutakubali yeyote aguze Rigathi wa Gachagua. Sisi watu wa mlima wanasema oh hajui kuvaa, wanasema oh hajui kuongea, wanasema oh, kama hujui kuongea Gathoni wa Mshomba ako hapa atakuwa na kuongelelea kama hujui.